Pro Savings Days are back at Lowe's. My Lowe's Pro Rewards members save even more with limited-time doorbuster deals. Save $5 on 24-count Contractor's Choice 42-gallon trash bags, now just $14.78. Plus, get your choice select DeWalt Elite Series saw blades for $9.98. Not a Pro Rewards member? Join for free today at Lowe's. Valid through 9/17. Selection varies by location. While supplies last, loyalty programs subject to terms and conditions. See Lowe's.com/terms for details. Subject to change.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio SBS. Faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhegaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo sbs.com.au/somali.
kooxo khuburaa oo ka kala socda hay-ado kala duwan ayaa kulmay iyagoo ku baaqay qorshe dib u furidda covid-ka ee dalka. waxyaalaha ay ku baaqayaan in wax laga bedelo ayaa waxaa ka mid ah in yool gaar a loo dejiyo kooxaha nugul oo ay ku jiraan dadka indigeneska ee dalkan Australia dega. shabakad ka kooban 10 qabiir oo ka kala socda arrimaha caafimaadka, injineeriyada iyo shuruucda ayaa sheegay in yoolka ah in 80% dadka qaangaarka ee dalka la talaalo ay dhalin karto in shacab badan markaasi laga tago. khuburadan ayaa isku bahaystay magaca Osage oo u taagan Scientific Advisory Group for Emergencies oo ku salaysan koox magacaano kala wadata oo fadhigeedu yahay dalka UK. Professora Nancy Baxter waa madaxa Melbourne School of Population and Global Health oo xubin ka ah Osage. waxay sheegtay in dadka dhaqaalaha hoose ee wajahaya caqabado ay ku helaan arrimaha caafimaadka loo baahan yahay in mudnaanta koowaad la siiyo marka ay noqoto tallaalka.
If you don't have 80% of the disabled or 80% of the indigenous community,
haddii 80% dadka curyaanka ama naafada ah aan la talaalin, ama 80% dadka indigenouska ee dalka loogu yimid aan la talaalin, dadka khatarta ugu badan ugu jira COVID-19 ayaa noqonaya kuwa ugu yar ee tallaalka qaata. taasina waxa ay keenaysaa in dad badan oo la difaaci karo ay u xanuunsadaan ama u dhintaan COVID-ka. marka waa inay furitaanka qayb ka noqdaan, dadkaasna waa in maskaxda lagu hayo, waana muhiim inaan la iska iloobin ama laga tegin, ayay tiri. guud ahaan dalka 38% shacabka qaangaarka ee Australia ayaa qaatay labada tallaal, halka 62% ay qaateen hal tallaal. tirakoobkaas ayaa ku ekaa maalintii Isniinta ahayd ee bishu ay ahayd 6. yoolka ayaa ah in 80% shacabka qaangaarka ee 16 iyo wixii ka weyn una dhiganta 64% shacabka guud markaasi la tallaalo. Dottoressa Simone Ray waa haweenay ka tirsan bulshada Bardi Jabiir Jabiir, sidoo kalena ah ku-xigeenada ururka dhakhaatiirta ee bulshada Australia loogu yimid ee indigeneska loo yaqaano. ururkan ayaa ku baaqay in aad loo kordhiyo shaqaalaha caafimaadka ee xirfadaha gaarka ah leh si loo caawiyo bulshooyinka dalka loogu yimid. Dottoressa Ray ayaa sheegtay in qaybo ka mid ah Darwin oo ah halka ay ka shaqeyso oo ay ka tahay dhakhtarada xaafadaha ama GB-ga waxa loo yaqaano taageero dheeraad ah ay u baahan yihiin.
If we got COVID in the Northern Territory, it would be absolutely devastating.
Haddii COVID-19 uu ka dilaaco Northern Territory, waxbuu halaagayaa, ayay tiri. runtii marka aad u fiirsato adeegyadeena caafimaad ee isbitaaladu ay helaan, iyo xaqiiqda ah in qaar badan oo bulshadeena ay baadiyaha ama dhulalka fogfog ku nool yihiin, in xanaano caafimaad loo geeyo aad bay u adag tahay. marka aad eegto inay jirto sinaan la-aan xagga caafimaadka, iyo iyagoo oo degan guryo dad badan oo ay ku nool yihiin, iyo iyagoo aan xoolo badan ama maal badan haysan, ayay tiri. ugu yaraan 37% dadka indigeneska ee dalkan ayaa qaatay hal mar tallaalka COVID-19, halka 20% ay laba jeer qaateen. nin aborigina oo kontameeyey jira oo dhowaan ku dhintay Dabo oo ka tirsan gobolka New South Wales ayaa dhalisay in bulshada indigenousku ay doonayaan inay kordhiyaan tirada dadka ka tallaalan. Dottoressa Ray ayaa sheegtay inay doonayso in aad loo kordhiyo tallaalka dadka dalka loogu yimid oo la gaarsiiyo 95%. waxay sheegtay in duqeyda bulshada oo ku nool goobo ay ka mid yihiin Meningirid oo Northern Territory iyo Djerindin oo gobolka West Australia ay ku guuleysteen inay tirada talaalka gaarsiiyaan 65% iyo 80% talaalka dadka indigeneska labadaasi goobood.
I think if we do the right
waxay la tahay in hadii talooyin iyo isgaarsiin saxa lala yeesho duqeyda iyo dadka kale ee indigeneska ee bulshada matalaya, markaasi lagu guuleysan karo arintan. Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in yaraanta talaalka ee qaybo ka mid ah dalka ay tahay in wax laga qabto, laakiin wuxuu sheegay in yoolka 80% in dadka la talaalo si dalka loo furo ay tahay in sideeda loo daayo oo sideeda loo sii wado.
We need to get those vaccination levels in our indigenous communities as high as possible, as high as possible.
Waa in heerka talaalka ee bulshadeena indigeneska la gaarsiiyo tirada ugu sarreysa ee macquulka ah, laakiin yaynaan curyaamin bulshada inteeda kale inay hore u socdaan. Waa inay jiraan qorshayaal wax looga qabanayo bulshooyinka danyarta ah marka dalka intiisa kale ay gaaraan 70% ama 80%, sababtoo ah waxay u badan tahay in kooxahan talaalkoodu ka yar yahay. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Greg Hunt ayaa sheegay in kooxo caafimaad oo dheeraada iyo qarash lagu bixin doono qaybo ka tirsan New South Wales iyo Victoria, kuwaas oo kor loogu qaadayo tirada talaalka dadka indigeneska ee dalkan Australia. Dr. Kalinda Griffiths oo ka tirsan Osage, ahna haweenay ka soo jeeda Beesha iyo Uhuru, kuna takhasustay cudurada faafa kana tirsan jaamacadda New South Wales, ayaa sheegtay in olole wacyigelina loo baahan yahay si wax looga qabto cagajiidka talaalka ee ka dhex jira bulshada indigeneska.
I think that there has been mixed messaging with regards to vaccines, and I think that there hasn't been enough work done.
Waxaan maqlaynay fariimo iskhilaafsan oo ku saabsan talaalka. Shaqo fiican lagama qaban in bulshada lagala hadlo faa'iidada iyo dhibaatooyinka talaalka. Qaar badanna waxay maqleen warar kala duwan iyo been abuuro laysla dhexmarayo, taasna waxay keentay in bulshadu ay ka cagajiido talaalka, ayay tiri. Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in kooxda Australian Medical Assistance ay albaabada ku garaacayeen goobo ay ku jiraan Wilcannia oo ah galbeedka New South Wales, ayna dadka siinayaan talaalo.
It needs to be done direct with indigenous leaders and elders, and that's what Minister White in particular has been pursuing.
Waa in si toosa loo xariiriyo madaxda iyo duqeyda dadka indigeneska ah, taas ayuu Wasiir Wyatt waday ayaamahan. Waa arrin adag, waa arrin caqabado badan lagala kulmayo, mana aha wax sahlan, ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu. Dr. Griffiths ayaa sheegtay in qaababka cusub ee dib dalka loogu furayo ay tahay in lagu tixgeliyo oo lagu daro dadka da'da kala duwan ee bulshooyinka aboriginalka ee Australia. Waxay soo dhaweysay macluumaad ay dowladdu dhowaan soo bandhigtay oo muujinaya tirada talaalka dadka indigeneska, laakiin waxay sheegtay in faahfaahina dheeraada loo baahan yahay. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka dalkan Australia, Professor Paul Kelly, ayaa sheegay in madaxda gobolladu ay doonayaan inay eegaan awoodda isbitaaladoodu ay u leeyihiin siday u maareyn lahaayeen haddii kaysaska COVID-ku ay aad u kordhaan. Khubarada Osage ayaa ku raacsan in talaalka oo bato oo keliya aysan keenayn in si ammaana loo khafiifiyo xanibaadaha COVID-19-ka ee hadda jira. Wararkii u dambeeyey ee arrimaha COVID-19-ka iyo sida looga jawaabayo ee dalka oo dhan oo luqadaada ah kala soco sbs.com.au/coronavirus.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/somali.